Ubudo vidole sini silimisha.
My name is Baba T, Baba Mo, Nazari Kiosi, anikiwa na Baba Uzili Mtamponi, Wezi Mento, Sinila Lumena Tano, Kibinja Baba Nadia!
Ubudo on the beat.
Tumenda hote miseli, sambona nani zulu, sambona nani zulu, sambona nani zulu. Tumekula hote mkoba, sambona nani zulu, sambona nani zulu, sambona nani zulu. Tumekula hote mbala, sambona nani zulu, sambona nani zulu, sambona nani zulu. Tumekula hote mjombo, sambona nani zulu, sambona nani zulu, sambona. Kujamani punguza tama, acha tama, acha tama, acha tama. Punguza tama, acha tama, acha tama, acha tama. Punguza tama, acha tama, acha tama. Acha tama, punguza tama, acha tama, acha tama, acha kujamani utaupunza, 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 utaukalia, utaupunza, 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 utaukatikia, utaupunza, 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 utaukalia, utaupunza, 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 utaukatikia. Tuna uzalo, sio mabisho, punguza tama, utapigwa bisulalo, we acha uchoko, wendwa keyo, tunachalazia, weke kesho kilio, tuna usalo, sio mabisho, punguza tama, utapigwa bisulalo, we acha uchoko, wendwa keyo, tunachalazia, weke kesho kilio. Itikeli zingatiwe mone wangu, itikeli zingatiwe chafu yangu, itikeli zingatiwe mone wangu, itikeli zingatiwe chafu yangu. Kwa jamani sinkadirie, 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 mone wangu sinkadirie, 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 sinkadirie. Hatufadhili, hatu wanda free, mwema nita usila, kina amna hii. Hatufadhili, hatu wanda free, mwema nita usila, kina amna hii. Nakula wote mbala, naita ufala, mene kaji wa sima ni kongo na nichola. Nakula wote mbala, naita ufala, mene kaji wa sima ni kumbi. Kuja mani pungu za tama, acha tama, acha tama, acha. Kuja mani pungu za tama, acha tama, acha tama, acha. Mina buruza, upaka temeke, nikio na ngope wa mwendo machete. Mina buruza, upaka pagala, wa mwendo mishandu wa inangulala. Mina buruza, upaka mzinga, atupigi jala wa mwendo mapanga. Mina buruza, upaka guruka, we usela visu na mwendo masho. Kuja mani kula mari 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 mari. Kula mari 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 mari. Kuja mani kula mari zao, kula mari zao, kula mari zao, kula mari zao. Se kula marizao, Baba Uzili. Wanangu nikisema namba nye mnasema mbaya namba. Namba. Nikisema namba nye mnasema mbaya namba. Namba. Kwa jamani toa kisu. Kama kweli namba mbaya toa suna kweli. Kama kweli namba mbaya toa bisu. Kama kweli namba mbaya toa suna kweli. Kama kweli namba mbaya. Safari kodi,
mtoto kijiji,
mama masuna,
anaingia tuite,
palo adui, sina sefeni, kubali sana blaza machosi,
yala kapastadi,
kwenye popa usuri,
kuna sasa na mbili, meneja tuzo mwana,
nakubali sana mamu wangu mwenye mama osi,
uruni msirashia,
anakubali sana mitoto wa mtongani au vipi,
mtoto wa mungizi,
kubali sana mitoto wa tandika,
chimbo kutuwa mkoma,
mtoto wa santosi,
firosti,
mitoto wa mbaga la kikugi moja yo,
kiusu kwa mau,
osi serikalini.
Ubudo vidole sini silimisha.
Ubudo on the beat.